It's a cause on the beat loading.
Enwere mangole noa. Oge mnuru ka ha neku. Wesi yo.
Kaliga nulo chuku.
Nulo chuku.
Nulo tineke mamo. Nulo chuku.
Ekwem notu. Chineke
na chike nime onye kele nime ala
chukuna
sine mumu wana waya ane ala ohaya tada otu onye wali jeso Ekwem.
ekwem
otu
nzukọ nke Chukwu
apostoli
diri Chideke elu kasi elu nna
otito dere mmadụ n'ihe anasọ Chukwu
otito diri Chideke elu kasi elu nna
otito dere mmadụ n'ihe anasọ Chukwu
amen amen amen. Ọdịnsọ, ọdịngọzi, ọ bụ nne Kristi, ewo.
Ave, 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 ave Maria.
Ọdịnsọ, ọdịngọzi, ọ bụ nne Chukwu. Ọ dị ngọzi, ọ bụ nne Kristi, ewo.
Amen.